nervous as that. Mhlambe ke uyona mapati, kumama pati.
Baby.